Jorumi 8. Mano emomiyo koro onge bura kuom jogo man kuom Kristo Yesu. Nikech ka ng'ato ni kuom Kristo, to chik mar roho makelo ngima osegonye kuom chik makelo richo kod tho. Gima chik Musa ne ok nyal timo nikech nyao mar dhano, e gima Nyasaye notimo kane ooro wuode e kido mar ringruok machal mana gi ringrewa matimo richo, mondo obed misango magolo richo. Kamano, kane en e ringruokno, nomiyo bura loyo richo, mondo tim makare ma chik dwaro ochop kare kuomwa, wan makoro wawuotho kaka roho dwaro, to ok kaka ngima mar dhano dwaro. Joma timo gik ma ngima mar dhano dwaro, paro mana weche mag dhano, kendo mano kelo tho. To joma timo gik ma roho dwaro, paro mana weche mag roho, kendo mano kelo ngima kod kwe. Ng'at ma paro mana weche mag dhano mon gi Nyasaye, nikech ok orito chik Nyasaye. Adier, ok onyal rite. Chutho, joma timo mana gik mangima mar dhano dwaro, ok nyal bedo malong'o ni Nyasaye. Ka roho mar Nyasaye odak e iwu, to ok unyal timo gik mangima mar dhano dwaro, to otimo mana gik ma roho dwaro, kendo ka ng'ato onge gi roho mar Kristo, to ok en ng'ate. To ka Kristo ni e iwu, to kata obedo ni ringreu otho nikech richo, chunyu to ngima nikech Nyasaye osemiyo ubet e winjruok kode. To bende, ka roho mar jal mane ochiero Yesu oa kuom jomotho odak e iwu, to en mane ochiero Kristo oa kuom jomotho nomi ringreu matho bedo mangima bende nikech roho modak e iwu. Emomiyo wetewa, wan jogowi, to ok jogop dwaro mar dhano mondo watim gik mangima mar dhano dwaro. Nikech kutimo gik mangima mar dhano dwaro, to ubiro tho. To ka unego timbeu maricho kuom teko mar roho, to unubed mangima. Ji duto ma roho mar Nyasaye otelonegi gin nyithind Nyasaye. To roho ma useyudo ok loku wasumbuni mondo uchak ubed maluor. Ooyo, rohono lokowa nyithind Nyasaye. Omiyo ng'ato ka ng'ato kuomwa ywak ni Nyasaye kaluonge ni Baba, Wuora. Roho owuon oriwore gi chunywa kanyisowa ni wan nyithind Nyasaye. To ka wan nyithind Nyasaye kamano, to wayudo mich ma osesingore nwa bende. Adier, wayudo michgo kaachiel gi Kristo. Chutho, ka wayiene na masira kode, to wanayud duong' kode bende. To aneno ni masira mwaneno ndalo gi tin, kipimo gi duong' mapok OL mwabiro yudo. Gik moko duto mochwe, rito kogeno ahinya mondo Nyasaye omi nyithinde ofwenyre. Nyasaye nomiyo gik moko duto mochwe obedo kayiem nono, ok nikech dwaro gi giwegi, to nikech dwaro ne owuon. To ne nitie geno ni chieng' moro nogony gik moko duto mochwe, mondo kik gibedi gik matow, to giyud thuolo maduong' ma nyithind Nyasaye nigo. Wang'eyo ni nyaka chil kawuono, gik mochwe duto chur, kendo neno rem mana ka dhako ma muoch kayo. Ok mago kende, to wan bende wachur eiwa wawegi, ka warito mondo Nyasaye olokwa nyithinde, komiyowa thuolo chutho. Wachur kamano, kata obedo ni Nyasaye osemiyowa roho kaka mich mokwongo mar gweth mwabiro yudo achien. Adiera genono ema ne oresowago. Ka waseyudo gima wageno yudo, to koro ok wanyal wacho ni wan gi geno, nikech ere kaka ng'ato nyalo geno yudo gima oseyudo. To ka wageno yudo gima pok waneno, to rit ma waritegono nyiso ni wan jokinda. Mano e kaka roho bede konyowa e nyawa, nikech ok wang'eyo kaka owinjore walem. To roho owuon kwayonwa Nyasaye ka chur gi chur ma weche dhano ok nyal wacho, kendo Nyasaye manono chuny dhano ong'eyo gima roho kwayo, nikech okwayo ni jo Nyasaye e yo ma Nyasaye oyiego. Wang'eyo ni Nyasaye omiyo gik moko duto tiyo kaachiel mondo jomohere oyud gweth. Jogo gin jomoseluongo kaka dwaro. Gin e joma noyiero chon mi oketo obedo gi kido machal gi kit wuode, mondo wuode obed wuoyi maduong' e kind owetene mang'eny. Joma ne Nyasaye oyierogo ema noluongo, kendo joma noluongogo nomiyo obet e winjruok kode. Bende joma osemiyo obet e winjruok kodego ema opogo nigi duong' ne maler. To koro dwawach ang'o kuom wechego duto? Ka Nyasaye ni kodwa, to ere gima dwaluor? Kata ka ng'ato obedo jasikwa. Nyasaye ne ok otimo migundi ya kuom wode owuon, to ne ochiwe mi otho nikech wan duto. To kane ochiwo wode kamano, to ere kaka dotamre miyowa gik moko duto mogundho? Ng'ano mani donj ni joma Nyasaye oseyiero, ka Nyasaye ema osemiyogi gibet e winjruok kode? Koso ere ng'ama ding'adnwa bura ka Kristo Yesu ema nothonwa? To ok tho ema nothonwa kende, to bende nochier, mobet e bat korachwich mar Nyasaye, kendo en ema okwayonwa. Ang'o madipogwa gi hera ma Kristo herowago? Dubet masira, koso chandruok, koso sand, koso kech, koso duk, koso himruok, koso tho? Adier, mago timorenwa mana kaka muma wacho niya,
inegwa seche duto nikech in, kendo wachalo mana gi rombe midwaro yango.
To kata kamano, waloyo gigo duto chutho nikech teko mar jal mane oherowa. Nimar ang'eyo malong'o ni onge gima nyalo pogowa gi hera ma oherowago. Bed ni en tho, kata ngima, kata malaika, kata joloch mag polo, kata gik matimore ndalogi, kata gik mabiro timore, kata teko mag polo, kata gik manie wiwa malo, kata gik manie bwa piny, kata gimora mora manadi mochwe. Adier, onge gima nyalo pogowa gi hera mar Nyasaye moherowago kuom Kristo Yesu Ruodhwa.